What up, my man? This is Unstoppable DJ. Fujo kwa mtambo.
Kisa secha bibi
Shiba wa manye
Kina penda
usi Yesu sosa kwetu za kwetu zi ya
Pakabas Pakabas Pakabas
Oni wewe uchui
Pakabas Pakabas Kisa secha bibi
Fujo on the mix
Pakabas
Eti mama kila upande kona pato ntona pental Ozo sana kula kumbaka chumbetal Kila upande wange pima maiwetal Mikilewa mona pato na mariza Kuwa na ngonye mese kiyoto na pental Na nje kiasi ya puya na muriza Kila upande kona pato ntona pental Sana kula kumbaka chumbeza Kia upande wake pima maiweza Nikilewa kuna pato na mariza Kwa wana kwenye meze kiyote mnapenta Na nje mkesi ya puya na poli Tuende tuone push, push, push Kwa machese bote push, push, push Kuna kate kate push, push, push Kwa machese bote push, push, push Kuna kewalane push, push, push Kwa estende wela push, push, push Kwa buko wala mkush, push, push Kwa makarafe ya push, push, push Kuna santu Macha puso mbeste silaf Adesh na balaf O mama ni preske ino kusema paf Mbeste silaf Adesh na balaf O bato ni preske ino kusema paf Mbeste silaf Adesh na balaf O mama ni preske ino kusema Nde tuwene kwa mimosh Mimosh O machisi bote kwa mimosh Mimosh O kwa shaya miss kwa mimosh Mimosh O mpaka na busa kwa mimosh Mimosh O na kiwalani kwa mimosh Mimosh O machisi bote kwa mimosh Mimosh O mpaka na buku kwa mimosh Mimosh O machisi Kote kwe mimosh, mimosh
Neto wakibali changu kushi Hakuna kugonkea Nate gonkea funko jela miaka mia Neto wakibali changu kushi Hakuna kugonkea Nate gonkea funko jela miaka mia Mr. Nikons, mina oje mina etuwa Panajiulisa, mina gani mina antika Wabu kipaji kikubwa na wala sogekewa Nikila gantum, makala isi na muimpia Vio kosi wana chesa Che, kwe Iligo mala leo, inaito push Hapo katu sicheze kama uja shika kush Iligo mala leo, inaito push Huku katu usije kama ufuti kush Iligo mala leo, inaito push Hapo katu sicheze kama uja shika kush Iligo mala leo, inaito push Huku katu usije kama ufuti kush Ana majina mengi kush Banke skanka, familia ya mzee madawa Wakikuta na maskani kisasa kush Ana chomwa bala, muza mapuli kato abogi sadaka Shombe shombe kasha Mamshe, ambie hiyo sio tabia yetu Asitinke, asitinke Dereva chanki Usitinke Wewe Usirare ujarariwa Ah Oh We
Nam nam gun
Wewe
Bubula, bubula, bubula Nam nam gun Kani wewe uchui We
Kush We Kush Mr. Ambush Kobiso Kush
Na kuchua
Na penta ikiwaga shampani Pugu na ndoza visilani
Hile
na langi yake ya kijani Kinyelezi with a smoker Na penta ikiwaga shampani
Maskombiswa kwa share miss
Hile na langi yake ya kijani
Jani, jani
Na penta ikiwana freedom, freedom, freedom Sema kush, kush Tunachoma kush, kush Watenete kush, kush Mkulima alimi paka achome kush Misani isi ipi paka nichome kush Mageleza kamlusu mfukwa awashe kush
Kush
Na siyo kila ne washa ni kibaka
Kibaka
Kine tunachoma tufanye kasi kwa laka
Alaka
Kwa laka What?
Kasi na usu
Namna kati
Kana
unchu What? Mkulima na fubia Page alake kumbaka temeke Sasa ye Kiwalani Tariki wisadi Bombom Sugarodi kufuka Tunda kifure paka mpole
Kama shuri
Masko viso
Namna gani
Tegeta kijamponi
Ronkoni hei
What?
Fibaga
utista nushensi What? What?
Aya
Kantare Kiba Panyabusa Ifakara Haro 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 Kajia huyo
Badu 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 Badu
Kuna mpaya Kiwalani Kwebala isu wakona
Tekenya baba hili
Tentirida
Tuende pochola bu
Baba hibla
Sulafa
Fancy ya kubalisa na mduga masairo Mkushkweba Familia zangu sabo pola mtuenda bote gash Tido
Amioi
Tue, tue Mwamu angri bladosi Keko machumpa Ya kubalisa na meneja dati Hila tuwa keko
Meneja sheshe
Logo niko Familia zangu za machafusi Macho marogo
Hilo wakufosi Yomba doksasi Wakusota
What up mame This is Unstoppable DJ